chanda ya kanda akapata twaze wiradhi twaze wiradhi na ndoloko za majeshi mulinge wenda ati waiki anga baulongei mukambai mundu wabata ni mundu wabata mukambai mundu wabata endeno Kumakiwone andutia mwagi ngusune Kilebete siyo vika Kenya Ive kiseyo kwa viuma chuja Ndino ya Kenya Mukamba nele ubozwa Nele ubozwa Mukamba nele ubozwa Ndeno Aibonangilo museo tuwaite mama ikibeti kimwa shuja mumbunge wagu kitu ijakati chalitingilo kibeti juki nitini mama wela ikwatwe mukamba wela ikwatwe ndeno Yamanata, was his challenging amount. Allow that, Kume was it you have him? Was it you have him? We can't away someone. He can't away someone, and now he ain't that she done. He ain't that she done, sweetly, can't get service. He can't get service, sweetly, can't get service. Waziri wa maji kwa sisia Kenya nzima ikusamba za kiwuna mama ndobo iwaji ya tareta ikisumo mbaka ngarisa ikambuna mapuweni sana matamba ashawa ikitui matamba ashawa ini kwake Maunumavata induka kona utajaraya Ndigelele sianu machuki Mate unu maika kenya Kuchonge anwala mavata induka kia kwa mbada yesu Kana unu yutaka davi Mubango wakwete chuo kikuu university kukwavanza na wanda na huya wa mama ikibeti chune shujaa mama si wani shujaa kitu tuchonge na mama ikitu tuchonge na mama ingi